Radio Pulpit, 657 AM.
Ke tsena go ke le me di sebaretse ba Radio Pulpit ka lebitso le le matla lebitso la Jesu wa Nazareth, your daily companion. La melina ke moruti thata ya ona seleka. Re bala buka ya Johane kgaolo ya bolesome le bone. Temana ya bo osome amabedi le borata ro ke ona temana kholo ya rona. Merta simulla jalo temana ya bo osome amabedi le borata ro John chapter 14 ro bala 16 and 17 e be re bala 26 e bala ga ka tsela ye re bala jalo ka the amplified version. Yona iri 16, and I will ask the Father, and He will give you another comforter, counselor, helper, intercessor, advocate, strengthener, and stand by, that He may remain with you forever. The Spirit of Truth, whom the world cannot receive, welcome to take to its heart, because it does not see Him. Oh no. And recognize Him, but you know and recognize Him, for He lives within you constantly and will be in you. Verse 26, but the comforter, counselor, helper, intercessor, advocate, strengthener, stand by, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, in my place, to represent me and act on my behalf. He will teach you all things, and He will cause you to recall, will remind you of bring to your remembrance everything I have told you. Akerapele mudimo re go lebogela letsatsi le re leboga go bolokwa ke wena go sireletswa ke wena go tsamaiso go tataiso ke wena re lebogela go jarwa go sikarwa go rolwa ke wena go sia dikgosi re fa ka mohau fokolega go kile bua le rona ka lone linela Jesu Kriste morena amen. Ke bo ke dumedise ke lamogele ka lebitso le le matla lebitso la Jesu wa Nazareth. Setlhogo sa rona, the person and the work of the Holy Spirit, the person and the function of the Holy Spirit. Gore o tsamaye le motho sentle le tshwantse le dumalane, gore le dumalane le tshwantse le tlhaloganyane le itsane, gore o nne tsala le motho o tlhoka go tlhaloganya semelo le mekgwa ya gage ke motho wa mofuta mang. Re na le tsala ya botlhokwa ya makgonthe tsala ya tlhogo ya kgomo, a friend that sticks closer than a brother in the Holy Spirit. Mara ka dinako tse dintsi re ikry-a re sa tsamaye pila le ena ka gore re sa mo tlhaloganye. Buka ya Johane kgaolo e ya bolesome le bone ke ga Jesu a simolola go ba prepare-a go ba baakanyetsa go tsamaya ga gage mo lefatsheng je le ka kwano. O ba baakanyetsa go swa go tsoga le go tlhatlhoga a nne ka mo letsogong le le jang la garara. Temana ya ntlha ke ka mo e reng se tlogeleng dipelo tsa lona di fuduega, dumelang mo go nna le dumele le mo go ntate, ntlong ya ga ntate go madilo a le mantsi go ka bo go sealong ka be ke le boleletse ke ya gae ko lo baakanyetsa gore ko ke leng ko teng le lona le be ko teng. Wa ba gomotsa, wa ba kgothatsa, o ba ra a re ke tlile go tsamaya mme a dipelo tsa lona di se fuduege, a dipelo tsa lona tlhe di se fuduege. Mo temaneng ya bolesome le borataro mo ditemaneng tse di re re di badileng, o dira tsholofetso gore ga ke ne ke le tlogela bosiela bohutsana bosiwana ke tla le tlogelela mogomotsi. Rona ba re latlhegetsweng ke ditsala ka loso, ratlhegetswe ke batsadi, brothers and sisters. Jesu a re ga ke ne ke le tlogela bofutsana botshiwana, ke tla boela mo go lona, ke tla ba le lona. Jesu a re ke go botlhokwa gore ke tsamae gore mogomotsi motshidisi a tle moya o galalelang a re ke a tlhoka go tsamaya. It will be a loss, but with the loss will come the gain. Ga batho ba ba tsamayang le modimo ba tsamaya ba re tlogela, there's always a gain to it. Jesu a re go a tlhokega gore ke tsamaye gore moya o boitshepatle. E kare Jesu na ba ra a re nna ga ke le teng ke na le lona ka nama, ga ke kgone go nna ko mafelong a a farologaneng ka dinako tse di farologaneng. Nama e e ntira gore ke nne mafelong le le nosi ka nako e le nosi. Mare ga moya o boitshepo o tla ena o tla nna le lona ko mafelong a a farologaneng, go sena taba gore loko o ko kae. Se segolo se segolo se se fetang seo ke gore o tla nna ka mo teng ga lona. The Holy Spirit will be with you wherever you go, you are at any given moment, but also He will be inside of you. Ke ka mo go leng botlhokwa gore ke le Jesu ke tsamaye gore at mogo ntate a ka romele motshidisi, mogomotsi, mokgothatsi gore a tla tsamaye le lona tsela, leeto la bophelo. Dipotso tse tharo tse ke batlang go di araba ketse. Moya o boitshepo ke mang? Karabo ya ntlha ke gore ke karolo ya bongwe mo boraro mo bongweng. Sa bobedi, ka ntlha gore e le karolo ya boraro mo bongweng, o lekana le ntate le morwa. Sa boraro, sa bobedi ke gore ke motho, he is a person, ga se selo. Moya o boitshepo se ka tlhola ntse o re something told me, or the Holy Spirit told me, se ka tlhola ntse o re sengwe se ntheile sare, o re moya o boitshepo o nthetsa re tsamaye ka tsela e tsamaye ka tsela. Sa boraro ke gore ke mogomotsi, ke nopotse tseo fela, ga se matshwao otlhe a gore moya o boitshepo ke mang. Ke nompa, ke nopotse tseo fela. Bebele ya re ga o e balatla re fela mo bukeng ya Matthew 28:19, re le ba rerele ga ba sokologa le ba kolobetse mo leineng la ntate la morwa le la moya. Ga bebele e re la ntate le la morwa le la moya e tlhalosa gore boraro bo ke bongwe, boraro bo ba lekana, boraro bo ba na le boleng essence e tshwanang, boraro bo bana le tlhago e tshwanang, boraro bo bana le maatla a lekanang, ba dira tiro e le nosi. Ga gona tiro e Jesu morwa a e dirang e sa dire ke moya o galalelang, e sa dirwe ke rara. Sengwe le sengwe se boraro ba se bo se dirang, bo se dira mmogo ka gore ba le mongwe. A re tlholeng motho mo Setswanong sa rona go bua boraro. Ga e le gore go tlhodiwa motho mo Setshwanong sa boraro, go raya gore boraro bo a tshwana, bo a lekana, boraro bo bongwe. Lefoko le le berekisiwang, the Lord your God is one, the word is homo. Homo eo e raya gore ba tshwana, ba lekana. Ke ne ke re pele ga re tswelela ko pele, o itse gore moya o boitshepo ga se wa ko tlase mo borarong jo, ga a inferior mo borarong jo, ga a ko tlase ga ntate le morwa, o mongwe, o lekana le ntate le morwa. Ke ka moo re kolobetswang ka leina la ntate la morwa la moya o mokgethwa, moya o boitshepo. Ga re tswelela pele, ke batla re le mogeta ba ya boraro ya gore moya o boitshepo ke motho. Segaetso ga sena mafoko a lekaneng go tlhalosa. Dipuo tsa rona di no re motho, mare sekgowa sa re person, se sa re human, sa re person. Persone se raya gore wa o kgona go bolela, o kgona go nagana, o na le maikutlo, o na le thato. Ke tse dingwe tsa matshwao a gore
We are dealing here with a person, has emotions, can speak, can think, has the will.
Hamoto analidilose, kimo to meobi tepo, kimo to was nang nawase monaming elimoto amoya. He is Oswane to weeds, how tamaya limoya obi tepo hore, how tamayele silo, o tamaya limoto. O be de akayare, how ye bala bibili mo booking ya ditiro ya re ga ba le sekisa ga ba le se go khotla le seka la wara gore le tla bolela le ring le itse gore moya o boitshepo o tla bua ka lona o tla le fa mafoko a maleba gore le arabe le ring moya o boitshepo o khona go bua wa bulela moya o boitshepo ke rata mo temaneng e le ya Isaiah chapter 30 verse 21. Isaiah 30 verse 21 yona e re le tla utlwa lentswe mo ditsebeng tsa lona le re mo go lona tsela ke e tsamayang mo go yone. Lentswe le tla bua mo ditsebeng tsa lona le re tsela ke e tsamayang mo go yone. Wa utlwa gore lentswe le ba le utlwang ga ba bone monga lona, mare lentswe mo ditsebeng la buka gore go bua moya e seng motho wa madi le nama, go bua the person of the Holy Spirit. He speaks. Ke modimo ya bolela. Ke rata tata temane eo ya gore ga o latlhega go na le lentswe le le gorang le re ngwana ka tsela eo ga se yone. Ga o latlha tsela ga o sa bolela pila go na le lentswe le re ngwana ka mokeresete ga a bue jalo. Ga o shakgetse o kwatile go na le lentswe le re ngwana ka itshwarele o mokeresete. Go na le lentswe le boela ko go wena o kope tshwarelo ga o a bolela pila. Ga o nagana dilo tse di tsweleng tsele go na le lentswe mo ditsebeng le reng dilo tse o di naganang mokeresete ga a tshwanna go di nagana. Go na le lentswe le le reng go sebaka o sa ba le bibele ya gago ngwanaka, go sebaka o feleleditse thapelo ngwanaka. Go lentswe le le reng ka mo next ga gona dijo a ko o tsene ka fale o tsenyeletse go o thuse. There's a voice that is speaking in your ears. Here is the way, walk ye in it. Mo boitshepo o re tsamayang le ene mo solofele gore a bue o re Jesu. Bana ba me lentswe la me dinku tsa me di utlwa lentswe la me, ga rialo Jesu. O raya gore ga ba mmone ba utlwe fela lentswe, o re dinku tsa me di itse lentswe la me. O bua ka lentswe la moya ga utlwa a rialo, moya o boitshepo wa bua. Ke kopa gore jaaka ngwana wa Morena o ithute o itlwaetse o solofele moya o boitshepo go bua le wena. Rona re bua fela ga re nke re mofa nako ya go bua mo matshelong a rona. Ga se selo, ga se se tshosa, ke motho wa bolela, ke tsala ya makgonthe. Mme o batla gore ka nako tsa mathata gore a re ke teng ngwana ka tea moko o tla feta. He speaks. It's the God that speaks. Sa boraro se sengwe se se botlhokwa tota ke sa bobedi ka gore he is a person, ke se se reng Ephesians chapter 4 verse 30. Le se utlwise moya o boitshepo botlhoko o lo tempilweng o lo kannweng ka yena. Ephesians chapter 4 verse 30. Do not grieve the Holy Spirit by whom you are sealed. He is the seal, he is the guarantee, he is the deposit of our sonship. Ke sebelo, ke letshwao la gore rona re bana ba Modimo. Ga motho a sokologa, Jesu a tsena mo pelong ka moya o galalelang, o tshwaiwa ka mo. Go na le deposit, sebelo, setempe se se reng o ke ngwanake.
fiwa moya o galalela baby la re a galuitse gore le tembele ya moya o galalela o na le maikutlo. He has emotions, baby la re le sekela motlisa botlhoko go botlhoko gore o itse gore motho o tsamayang le yena, motho o tshelang ka moteng ga gago, motho o tsamayang leeto la bophelo le yena o sensitive, o gentle. Jesu bua mafoko a tshosang a re wa rogakang moya o boitshepo ga a ne a tshwarelwa. Se se rokang roga nna ke le Jesu, mara wa rogakang moya o galalelang. I'll never experience any form of forgiveness. Ke ntse ke re mo go wena o ile a fologela jaaka leba mo godimo ga Jesu. Ga Jesu a fetsa go kolobetswa, leba le tlhalosa gore he is gentle and humble, o bonolo mo pelong. Moya o boitshepo is a person. Moya o boitshepo has emotions, o na le maikutlo. Bebele ya ka mo Isaiah 63, bebele mo Isaiah 63, bebele ya re ba lwa le moshe, ya re ga ba lwa le moshe ba mo seba ba mua gampe, as they poisoning each other against the spiritual authority. Bebele ya re ba utlwisa moya o boitshepo botlhoko. Bebele ya re Modimo a fetoga maba wa bona. Isaiah 63 verse 10, and they vexed, they grieved the Holy Spirit, and God turned around and became their enemy. The danger of fighting spiritual authority inside the church. Bibele re ka go dira jalo tlotso e neng e bantshitse ko e gapeto ya fetoga ya nna maba. Modimo mosireletsi wa bone, Modimo motsamaisi wa bona, Modimo modisa wa bona a fetoga a nna sera, a shakgala ka bogale jwa bogolo, a ba repitlaka ka diketekete. They grieved the Holy Spirit. O tlhokega gore o itse gore moya o boitshepo wa tshelang ka moteng ga gago is a gentle spirit and can be grieved. A ka utlwisa botlhoko ke mekgwa ya rona, ke dipolelo tsa rona, ke menagano ya rona, ke ditiro tsa rona, ke mafelo a re yang ko go ona. Go na le mafelo a mangwe ga o tsena ko go ona wa utlwa gore the spirit inside scringe. Moya wa Modimo ga o itumelela gore ke be ke le molefe. Go na le some people, if you keep their company, wa utlwa gore moya o boitshepo ka mogare ga gago ga wa rata, ga wa iketla. Ke motlotlo e ke the company that ke ditsala tse di go dikologileng. Re mo matsatsing a tsoseletso, we have to develop a sensitive ear to the voice of the Spirit. Re tshwanetse re ithute go utlwelela se moya ka mogare a re botsang sona, re be re dire tsotlhe tse moya a re laelang gore re di dire. He is a person, he has emotions. You need to know jaaka ngwana wa gage gore he has emotions. Taba e nngwe ke gore Bibele ya re the book of Acts chapter 15, Bibele re ba be ba kopane mo bukeng ya Acts chapter 15. Bibele re ba ba kopane mmogo, ya re ba kopane ba tshotlha-tshotlha gore ba nna 1528, the book of Acts, ba etsa dibe ba heitane, ba ditšhaba ba pholositswe, ba amogetse Jesu. Re bereka yang ka bona? A re ba fetola Bajuta? A re ba fa sejuta gore ba tshele go ya ka mo Majuta a tshelang ka teng, kana re ba fa sekreste na? Bibele re ba kopana ba dumelane gore a re seke ra ba dira Bajuta, a re ba ruta fela tse Jesu a re rutileng tsone. Ba seka ja madi a diphologolo tse di suleng, ba seka tsena mo bootsweng, ba seka ja dijo tse di tlhabetseng mewa e sele. Bibele re ba kwala lekwalo ba re ko go ba go bonetse go le molemo, go siame mo go rona re le baapostolo le moya o galalelang gore re lekwaleletse di latelang. It seems good to us and to the Holy Spirit that we may write these things. Ke tlhalosa fela gore o na le monagano wa akanya o na le tlhaloganyo o na tsa karolo mo dipuisano o na thotheletsa dipuisano tsa bona ga ba fetsa go buisana ba tshutse ditshwetso ba re re dumalane rona le moya o boitshepe gore le kwalele jana.
E ka re kereke mo matsatsing a re phela mo gone e ka ba le sebete sa gore ko morago ga kopano ga go swediwa dilo go dira ditshwetso gothe go bonetse go siame mo go rona re le kereke ya Revival Baptist kgotsa Social kgotsa Faith Mission kana Assemblies of God kgotsa Lutere kana go siame mo go rona gore le moya o boitshepo gore re tlhophe ba gore ba etelele kereke pele go siame mo go rona le moya o boitshepo gore re tlhome go aga kereke re go bonetse go siame mo go rona le moya o boitshepo gore re tseye tshwetso ya mofuta o.
The church has to go back to that place where it can say it seemed good to us and to the Holy Spirit that we must write the following to you with the saved, the born again Gentiles.
Ona le tlhaloganyo mo ya o boitshepo wa nagana sa boraro ke gore ona le thato ona le thato ona le thato mo ya wagalala la Bible ya re ga o e bala the book of Corinthians Bible ya re o re fa dimpho go ya ka thato ya gago go ya ka foo a ratang ka teng. 1 Corinthians chapter 12 verse 11 o re fa dimpho go ya ka tsela ya a ratang ka teng go ya ka tsela ya batlang gore apela dimpho. Ba bangwe ba fodisa balwetse, ba bangwe ba rapela ka diteme, ba bangwe ba ranola diteme, ba bangwe ba koba matimona, ba bangwe ba na le dimpho tsa tumelo. Moya o boitshepo o re fa ka moo moya o boitshepo a nyakang a batlang ka teng a re e tswale ka mokgwakeo. Bebela re ke tla le romelela mogomotsi motshedisi moya o galalelang lefoko le la motshedisi the word comforter mogomotsi ke motho yo e reng ga go le botlhoko a tlose peini ke motho e reng ga o imetswe a go thuse go rwala boima ke motho wa re kgomotsang ke motho wa re wetsang matswalo ke motho wa didimatsang diphefo mo tseleng ke motho wa reng ga re sa tlhaloganye a boima foko a netefaletso words of affirmation words of encouragement words of reassurance a gore mo pelong mogomotsi ke motho wa go tshedisang wa didimatsang moya o kgarakgatshegang wa didimatsang tlhaloganyo e na le dipotso tse di senang dikarabo. Mogomotsi ke motho e reng ga pelo e ratharatha e tshwara kwa e tlogela a tlise kagiso a tlise boiketlo a tlise go ritibala ke mogomotsi o re ke a tsamaya ke tla le romelela mogomotsi moya o ga ke le tlogele bosiwana ga ke le tlogele bohutsana ke tla le romelela mogomotsi o tla le thusa to be composed in the midst of the storm. Mo gare ga diphefo o ska latlhegelwa ke tlhaloganyo mo gare ga mathata o ska latlhegelwa ke boena mogomotsi o tla go tshegetsa a go rwale ga ke senyegile o ntshisa gore ke boelwe ke bonna ke boelwe ke tlhaloganyo ke mogomotsi o busetsa pelo manong ka dinako tsa pitlagano ka dinako tsa mathata ore ga ke ne ke letlogela le le nosi ke tla le fa mogomotsi o e se re se fela tseleng e ke tsamayang go latlhega ba bangata empa nna ke na le Jesu ke ena monga tsela wa nthwala wa ntshikara ga ke imetswe Jesu o tlosa merwalo ka maatla a moya o galelang magetleng a mo tlosa joko o fokotsa boima jwa tsela Jesu ke tla le romelela mogomotsi ena o tla le gomotsa o tla le rwala o tla di di mata maqhupu le di phefo o tla di di matsa dintelo o tla tlotsa pelaelo pelong a tlose poifo pelong a re mo go nna nxaye ngwanaka a re mo go nna iketle ngwanaka ikhutse mo go nna he ga re banosi ga re a latlhega e re ka ne re latlhegetswe ke ola le ola maare ga re nosi ga ke ne ke letlogela fela ke tla letlogelela mogomotsi motshedisi moya o galalela ba ga etso rena le tsala rena le tsala he will cheer you up he will lift you up from the mire clay he will plant your feet on the solid rock that is called Jesus he will never leave you nor forsake you he will never turn his back against you he will be your counselor and your advocate and your intercessor we are never alone we are never forsaken we are never abandoned we have the comforter ke ne ke re ka mafoko a o ke re mogolona ka ofela a re tsapa entsela re itse gore ga re nosi wa konya konya ga o bula wa tsena a je le wena o je le ene a go thuse mo leetong la bophelo ne ke re mo go wena a tamela tlhe se mo tswale le ko ntle se tsamaye leeto e kare ga gona tsala e ka go tsamaisang leeto leina la gagwe ke moya o galalelang ke re rapele re a go leboga kgosi gore ga wa re tlogela re le nosi o re tlogetse ka moya o galalelang gore a re thuse a re rwale a re jare a re lwele a re tlhabanele a re fenyetse a re fetise le mo go sa fetege re a go leboga ra re thuse re amogele thuso ya moya o galalela a re tlhatlhe a re etelele pele a ne le bone tseleng ya rona leina le le maatla la Jesu Kriste re a leboga re a galaletsa leina la gago leboke ka go sa feleng amen ke lebogile bagaetsho re kopana gape mo bekeng e tlang same time same place and please keep the faith
from your ear to your heart to your mouth to your feet join this life on 657 AM
if you need prayer please send your request to prayer@radiopulpit.co.za or WhatsApp 067-429-7564 or go to Radio Pulpit website on www.radiopulpit.co.za.
Do you want to grow your business sales? Do you know that you can advertise on Radio Pulpit website, The Word for Today magazine, and The Word for You Today magazine at the ridiculously low prices? Yes, you can indeed. Radio Pulpit, your daily companion, offers you the platform to grow your businesses at the best affordable prices. Simply contact me, Godfrey Mwabi, on godfrey@radiopulpit.co.za or call me on 012-334-1265 and I'll tell you how. Remember, I've made it my business to grow your business.
You and 657 AM and life, a winning team on the road to eternity.